boy.
They call me burner.
Splatnams.
Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You come they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. Now see if you walk on my pants, now my dude. One packa, one Anita. Answer. When I'm boy, I try to kill, I say. One packa, one Anita. Answer. Now see if you walk on my pants, now my dude. One packa, one Anita. Answer. The boy, chata kilase, wana paka, wananita.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot them,
ainama,
hey, hey, hey,
shika
kuta, onyesha ulivofunzo,
ainama,
hey, go down baby,
ainuka,
give it to them baby. Kutunza so sura so shepu nini kimona tabani hivi sinura sepetu ama ni mwiteji na gani baby gaya badikila mwendo kama katapila migu ya pombe tequila she the best in my mind pamutu bakongo kabila madongo lunyamila and she so sweet vanilla she the best in my mind.
Oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot them,
ainama,
hey, hey, hey.
Ashika kuta,
onyesha ulivofunzo,
ainama,
hey. Go down baby,
ainuka,
give it to them.
Oh ya gadem, soto nya upoli. Anadhimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza gimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima.
Amba kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, nini katoto kachafu kama bata. Mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot them,
ainama,
hey, hey, hey.
Ashika kuta,
onyesha ulivofunzo,
ainama,
hey. Go down baby,
ainuka,
give it to them baby,
ainama,
hey, hey.
Ashika ukuta, yeah.
Ruksa kutunza,
hey, hey. Let's see if you walk on my pants, now my dude. One packa, wananita. Answer. When a boy, I tell you, let's see. One packa, wananita. Answer.
Let's see if you walk on my pants, now my dude. One packa, wananita.
Simba, my vision, nita. Shame, vile madem zao na wakita.
Yes, boy.